Mama Joy Kunziza. Ah, Bwana Yesu asifiwe.
Baba yetu na washika watoto wako pole pole.
Baba yetu na washika
watoto wako pole pole. Baba yetu na washika watoto wako pole pole. Where Baba ima ko itindo peri ni moti moti.
Where Baba ima ko itindo peri ni moti moti.
Una nishika, una nishika Baba, una nishika
about in love.